Oh yeah. Hey yeah. Oh yeah.
It's Marsha, the rhythm boy.
Libera kwano kuza kutenga ndau sambe. Ujite changu dizangu sreka ngati lambe. Yo. Baby kukuma umandi vesa ngati chitambe. Bine katifwe, fafafa. Inende kubala lika nechi mbake. Kweleza ni dokeri, mwana pite. Kweleza ni dokeri, mwana pite. Buri 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 yo pute, mwana pite. Kweleza ni dokeri, mwana pite.
Every day I'm gonna feel like I'm gonna die. I'm gonna end it like I'm gonna go to Venus. Girl, you blow my mind. I got fools. Telling a lie, I'm so good at it. I know it. The girl I want, I'm so good at it. I'm good at it. Put it in your mouth, it's gonna smack and get it. I'm good. Yo. Baby go kuma umandi vesa ngati chitambe. Mine katifwe, fofafa. Inene kubala lika nechi mbake. Kweleza ni dokeri, mwana pite. Kweleza ni dokeri, mwana pite. Buri 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 yo pute, mwana pite. Kweleza ni dokeri, mwana pite.
Wanditesa maplani. Uma kwa nanga tukitu kiti. Muti mama nga mame. Mama lizamo capacity. Siti jaso makani. Kuupuka kuyasi ndi una ntiti. Kwa kweleza mishani. Nango filanga timpunda matiki.
Hey, you don't know.
Ndebala kwa nangu zangu nenga. Ojina jangu nizangu sweka.
Yemeni.
Baby kukuma umani besa.
Katifwe, fofafo. Inende kubala lika nechi mbake. Kweleza ni doke, mwana pite. Kweleza ni doke, mwana pite. Buri 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 yo pute, mwana pite. Kweleza ni doke, mwana pite.
Because I couldn't die.